agabkun la ku wareejiyey kooxa ciyaaraha heerka lamaad ee ka dhisay magaalada baydhabo iyo welibana iska jiranaa dharka ciyaaraha noocyada shalga dhisan islaanka dheeri geliya ku qaybgalowka ciyaaraha heerka lamaad oo baydhabo ku furmahaya. Waxaana xukumada ee gudoomiyaalka kooxo ciyaartooyda heerka lamaad oo agabkaas la ku wareejiyey iyo waliba mahadnaqanaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha koonfur galbeed Soomaaliya iyo guddiga xiriirka ciyaaraha koonfur galbeed iyo hadeersiyeen agabkaasa iyoona sheegeen inay si faylan ku qayb qaadan doonaan isdhexgalka ciyaaraha ku dareera koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Tambaydhaba.
Anoo dheera magacay Aadam Maxamed Cali, ahna gudoomiyaha FC Shimiteri ADA ama Santing. Marka kuwaad inta mayn kumaad nagay xariirka kubadda cagta iyo wasaaradda sportska koonfur galbeed Soomaaliya isku kaaladan intii na gudoonsiyaan qalab sports ah qalabkaasoo ku kooy
raay kaasoo la maray rajayn inta maray maalinta bariye ku furmi doono maalinta bariye inta ku furmi doono raay koobka oo raay zerbiid insha Allah ka BBJ haan wal rajayn inta maray dadalkaani meelaha ka bandhigna wali soo kalanta kuma hadnaqaan maray NGO ga Socos RY iyo inta kuma hadnaqaan oo maray qalabka maray intii kooxoyinka maray taab gelintii xiriirku qabsan sidoo kale inta kuma hadnaqaan raay maamulka sportska mar walba teegantii hormariyan raay dhamaan gudisho
bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markoo magaca maray raay Mahdi Ibraahim Aadan ma aha gudoomiyaha naadiga holwadaag marka lamaad may mahadnaqa faday xiriirka kubadda cagta ee koonfur galbeed soo gaamiyow gudoomiyaha wadaaykana gudoomiyaha Axmed Cali Xasan ee dollar oo shaqada ku hay xulka xiriirka koonfur galbeed iyo qolwadeenada xafiiska tan kale may mahadnaqa fadaan ee Socos RY oo geeka ugu doonsiiyay finaalada qalab dhameystiran oo una horyaalku ka dhiri doon barina rajaynayaa in horyaalkii oo Zerbiid soo furma insha Allah ma rajaynay intii sanabadeenii ka bilaawday sanabadeenii ka dhamaado
mayna ma hadon ilaahay sugnati oo ummad nagaana dhamaad kulisha usin sugnati geeka mayna soo koynay xafiiska xiriir kubadda cagta koonfur galbeed oo noo fadaan intii una qaybna dareeskii oo ka dhili lahayn Zerbiid ama heerka lamaad ee shaqada koonfur galbeed intuna qaybna dareeska lagu tala galay may kale inta kuma hadnaqaan horumarinta football-ka dadka shaqeeyo si urur kale raad soo saar way oo gudoomiyay qooje
taatu baad salaan anoo ee gudoomiyaha naadiga FC Salaamay wali baan tan kuma hadnaqay xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya iyo NGO ga Socos RYL inta kuma hadnagay haana soo ayo nasiyan qalabka sports ee geekan nasi oo in iska jira maaliyada iyo in shaqada sixamoshe inta kuma hadnagay sasoo kale oo sagaar aan kuma hadnagay maamulka ku shaqay oo ay koonfur galbeed Soomaaliya
kooxa ciyaaraha heer kalmaad ee ka dhisi magaalada Tambaydhabo xarunta gobolka Ba iyo ka jiraan diyaar garoobayeen ka dambeeyay si aan ku qayb galana furitaanka ciyaaraha heer kalmaad oo soo furmay magaalada Baydhabo kulan markii hore in shaaciyeen gudiga ciyaaraha xiriirka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.